Yeah. Hey, yeah.
Zwap.com.
Yeah. Bad man, a bad man, yeah. Kafika bama kwata, bama zibandine fumu choka munjila brother. Skin fresh melanini, sunga nikwe seka leza za kugwila pamubili. Ine my business, osa niletela chikwela sini mafuna po darkness. Ni mafuna chabe hardness, tikolewa na wanzanga kugeto ndiye success. Yeah, osa nipakila po pressure yako. Negative energy awe, awe. Ano pachalo ni kulimba. From Thursday to Thursday tinkala ti utimba. Osa ni kweze kapo tempa. Tivomo timba wamena kweza volume kujilimba. Osa nipa kila popesha yako. Negative energy awe, awe. Osa nipa kila popesha yako. Negative energy awe, awe. Zibandiwe ntoka Nativabu inopachitika kuli nezuma kondela. That's why ni mangala neka. Baby don't blame me, time ya fika. Zibandiwe ntoka Nativabu inopachitika kuli nezuma kondela. That's why ni mangala neka. Baby don't blame me, ni time ya fika. Osi nindan, ukamba chanda. Sunga chite half of what I've done. Ulibe plan, uzivela chan. Faze chance time yanga ya fika pandan. Goma 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 ndine. Dine mwezo choza pama picture. Dine muna uza kutisova. Life enze monga vifaya. Apa ni bad boy flexing pese kamrenji lover. Sima chilinga pona bantu bachi kwela. Pasa high five kubante mwane chimwela. Let me be, yeah. Maybe oh. Okay, tell me why you funa ningale lava wako. Ushonga ni konde monga sister wako. Sani na mind, tell me why. Baby tell me why you funa ningale lava wako. Ushonga ni konde monga sister wako. Tell me why. Osa nipa kila po pressure yako. Negative energy awe, awe. Osa nipa kila po pressure yako. Negative energy awe, awe. Zibandiwe ntoka Ngativabu inopachitika kuli nezuma kondela. That's why ni mangala neka. Baby don't blame me, time we afika. Zibandiwe ntoka Ngativabu inopachitika kuli nezuma kondela. That's why ni mangala neka. Baby don't blame me, ni time we afika.
Bad man, the bad man vibes on vibes, yeah. Original, number one Africa.
Zwap.com.